Ingabe uphupha ngohambo lezokuvakasha, ukushaywa umoya ezindaweni eziphole kamnandi, kumbe amaholidi amnandi nomndeni? Ngakho-ke, ungaphuthelwa yi-Travel Expo 2019. Wonge u-40% wemtitilizo ngamanani aphansi, kwimibukiso engaphezu kwa-200 nentathani yemikomelo yamaholidi ebalelwa ku-R750,000 wamarandi. Qhathanisa uphinde wonge ngemtitilizo emangalisayo e-Travel Expo 2019. Umndeni wonke ungakuthokozela lokhu. Ngomhlaka 9 kuya ku-10 February, kanti amathikithi ayatholakala Ticket Pro Dome.